mimi sahi nacheka yeah. Lakini kama uko Minnesota mm. Wewe kama ukijua mimi nikikamu huko yeah. Mimi ndio ndakuwa namba 1 kwanza hiyo raya ya kugawa nilikuwa nishaiona. Niambia osa bro. You say you don't know me, bro. You don't know me, bro. Just pass the chicken, bro.
Juinge pata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu watch it tu.
And of course tunakumbusha it's all about Linebet. Baki umeingia pale hivyo ni linebet.com. Apply, log in, and of course whatever you take whatever your stake is. Nini mara ya kwanza ni 100% bonus. Na tunakumbusha ukiingia pale promo code ni ekonene.
Ekonene.
Ekonene. Yes. Sijui kama of course majuzi kulikuwa na history ya nini? Kulikuwa na history ya Madaraka Day celebrations. Mm. Na sisi tukapatiana tu tulipatiana tu religious views zetu. Mm. But kuna picha ili surface baadaye after the celebration what happens what happens cause inakuanga ni celebration moja inakuanga full of pomp ni pomp and glamour
Madaraka Day
yeah
Madaraka Day ni siku yetu ya kupata madaraka ama ni siku gani
yeah madaraka yeah
madaraka na jamhuri zone mix mbaya acha niseme tu kweli anga zina sana kazi kwa simu
leo
siku ya kujitawala siku ya madaraka eh
jamhuri wa made a republic wakasema now we tumeacha kuwa colony saini chamu wa made a republic
okay
hii madaraka ni internal self rule yeah
also tuseme ni kama madaraka de ni proposal
yeah
alafu jamhuri ni wedo
yeah, like 6 months later yeah. Kitu ka hiyo yeah. Lakini we still we bado si ni wa koloni bado si ni wa koloni
mtu wangu sio na Biden wanga anapiga simu tunatoka teke moja I notice
yeah.
American president akivuta waya
he
mzee watu wanaenda
William
hey
ulicheck baada ya tukupanga ulicheck vile alikuwa amekalishwa desk pale
mtu wangu unaona aliambua kuja ukalie kiti unasikia Rachel wako karibu uli notice alifukuzwa na bodyguard alifukuzwa
kuna Joel wasemiwa na wakikalia kiti kuna kuanga na famous photo ya nani ya Jeff Kennedy na watu wake wakirun around kwa hiyo Oval Office and then of course Obama's jewel kuangana nani so of course Biden
ball. Thank you you want a ball
ni ball
ball sio kuna dog inaitwa ball
ball
mtangano ulikuwa fatty first
oh,
family
the first amini. Dog eh?
Si ndio ball mtangano huyu
Isa
alafu ni ya black
ni ya black
mimi nilikuwa nafuata kila kitu
eh
nilikuwa nafuata Amalia Sasha Michelle.
I
love sasa the top dog. I love sasa ball.
Ball. Oreza jenda nini? Oreza jenda mazishi ya mother-in-law Obama.
Zizi. I think aliambua kumeja. Juru to sims wa kutan down invite. So yes him to kutan down in. I say turn down any invite kweli. Kutoka ingiorezo. Because hata juzi nimeona ana congratulate country yenye sijawaisikia tangu nizaliwe.
Gani hiyo?
Ingine tu you Kazakhstan sijui ni inajitaje.
Eh
alikuwa na congratulate I think ilipata orezo nikaona eh hey, jamaa anamekuwa anamekuwa zingine.
Walisema anaika Kenya on the global map.
Eh
ati regime hizi regime zote aziku make it.
Kuweka on the global map.
Yeah, akufua dafu.
Ai.
Yeah,
na Kemboy. Na Kemboy. Kemboy ametuweka on the global map for 10 years. Aya. Eh. Unajua Kemboy ile kazi amefanya ya kuweka Kenya pale juu. Hata ile regime ya Ruto imalize 10 years hawatafanya.
Hatafika hapo.
Na hiyo vest ya red mtu wangu alikuwa na trend worldwide. Because
akiruka views na match.
Eh, alafu sasa ile nilikuwa napenda kumcheki saa zile nini? Flag inapandishwa. Alikuwa ako serious. Mwaka walami wako, he loves his country. Walami, awajua nadu hivyo because ni karao.
Ni karao.
Uliko mcheki sasa, wanampandishia hiyo
bendera.
Sasa ile amewin. Alikuwa anaiweka
hiyo nini?
Alikuwa anaziweka hizo.
Akiwa pale kwa podium.
Alikuwa anaziweka, walami wanamcheki wanaona, he loves his country so much. But ulikuwa unasema kwa map?
Yeah,
I think Kemboi ametoka kwa map more than Ruto. To be honest.
Yeah, Kemboi, rugby sevens.
Rugby sevens.
Unajua rugby, wachana nini? Is it, of course, wanariadha. Wanariadha unajua ukimbia. Ni Paris, watakimbia nini? London Marathon, Boston, New York. Hivyo, those are the major races. Sindio, those are the major events. Ama Germany and Berlin.
Berlin, and then kuna ile ya Japan. Hiyo pia ni bigi na ya China.
Na Korea Beijing, maybe, ya Seoul. Ni Seoul ama ni Seoul.
Yeah, Seoul.
Lakini
ni kuna ile ya Netherlands pia. Bigi sana hiyo.
Yeah.
Unakimbia hiyo.
Lakini kama Israel za Ruge, nizo. Unajua sasa zile country you participate.
US.
Fiji. Samoa. Samoa yuko wapi? Samoa yuko wapi?
Mimi hata siji. Fiji pia yuko wapi? Fiji iko huko ma Japan.
Fiji I think iko hizi side za New Zealand huko. Whatever. Hizi ni za country unapatanga.
Kwa Ruge.
Wako kwa hiyo.
By the way, Fiji tumecheza nayo mara moja.
Fiji ni ma nini. But of course big up for what nini rugby sevens kurudi kwa nini. Kwa RB series. Unajua ulikuwa nje ki.
Oh, walirudi?
Yeah.
Oh, walikuwa wametolewa cha nguvu ama walikuwa wamejitoa?
No, ni politics na nini.
Kama wamerudi basi congratulations.
So but kubonga about Kemboi being karao. And kwa nimecheki hii picha ya makarao wenye after the celebration they were feasting. Walikuwa wameandaliwa mlo. Nilicheki hiyo.
Nilicheki.
Yaani wanafika mkata na soda serious. Nilicheki na wamevaa
full uniform. Full uniform mtu wangu. Ruto wacha madharao kwa ofisa. Wacha jo madharao.
Muna choni kwa mtu hii. Nilikuwa nataka kuwa karao. Jusasa si tuko unonyeshwa the good side. The ceremonial part. Dressed in those nini, hizo nini zao za parade.
Wakona hizo nguo za parade gear, na wakona za
gloves are white. Yani, like wako organized, marching, slow march, boat, whatever. Alafu kale, kuna kenye kwa utoka unyua ya.
Kana tembea kaka meka inu. Anapiga nduru. Unaona ule. Anaitango Eddy Camp ama nani. Uyu wa Ruto. Amekampia. Wamekutana. And then anakampia.
Eddy Camp atokangi nyuma. Eddy Camp anakuanga uwa nyuma.
Zii. Lakini lazima Ruto akamnae. Lazima akamnae. And then kuna raya flani. I think ni mbigi wa masoja or something. Ule ukuja, and then kuna vile wanachapia nanga.
Akio kwa nini, inda yao, mwenye anakuanga hapo, mwenye anakuanga donda, anakuanga CDF.
Oh, huo ni CDF.
Yeah, huo ni CDF.
Wasa huo nakuambia huyo sasa CDF, because hiyo anafanyanga hiyo kitu nini. Kuna kale karaya.
Yuko kuja kuomba parade, permission, ya inspect parade.
Bas.
Lafu anaenda pale, nini. Nishai kwa scout.
Nishai kwa scout. Miuna jesiku ya kwanza, nilikuwa nafikiria ni kushout ya ushout. Kumbe kuna. Kumbe nila.
Ni machandown.
Ni waras. Wakona lugha yao. Because anakujanga. Unaona ameambia
president. Take
it. Yeah! And then anarudi. Anabonga na wale masoja. Amewacha pale wa mangalain. Na hiyo suo ditokagi hapa. Inakugeme shikuwa hii.
Na akadunda na. Unajua teke hiu toka nayo.
Mzee.
Sena kwa huko backbench.
Akatishia orezo. Akarudi nyuma hivi ya muoneshe mtu. Hiyo celebration ya madaraka.
But of course, nilikuwa na kushow like me, I always admired.
Yeah.
Nikuwa mtu hui. Nikuwa kimachi pia mi nilikuwa naenda nao kwa living room.
cha. Unaona ina kuna nice
match. Yeah. Kitu mumkata niko niko na hiyo pesa kale kamseka kuomba permission. So unajua kwa mtu yuko like when I grow up I want to be like that, you know. I used to admire. I mean at some point nilikuwa nataka kuwa tu mtu wa military. But after changing niliona. Mimi kwa nafikiria catering, catering ya nini? Catering ya nini? Mashujadi ama hizi celebration that, you know, public day celebration, like Israel zikuaga accounted for. Check. Kuna hiyo tuko na kikosi. Kikosi ya Air Force. Na of course army na navy. Check. Tuko na mara ya kama 5. It's only one day. Ama ulionaje? Of course mimi maoni yangu niliona like it's just a disgrace. Ah, hiyo ni wamekalia pavement. Wanakula dish ya funky.
Hiyo ni madharau. Unajua?
Unajua ni a music festival.
Kwanza si ya music festival. Hiyo ni chakula ya mastudo. Ile ilikuwa tunapoa tukiwa high school.
Yeah.
Tukienda hizi madrama festival, tukiwa tunapoa soda na mkate.
Yeah.
Because chui inaona ni easier kubai crate 10 za soda. Because ziko accounted for. Mpaka headie anajua price. Hakuna modi atakulia. Mkate huwezi kuja kuinflate. Nao masoja, wamekuwa kikula chakula fiti. Moi ndiye alikuwa orezo mbaya alikuwa anawapatia food. Na Moi ndiye alikuwa mana bad man. Unajua at least enzi za Moi alikuwa anakula hivyo tunge understand. Obako alikuwa anawa treat poa. Unye anawa treat poa. Sasa imekuja kwa Ruto, mraya jo ni soda. Soda na mkate. Uliona hiyo mraya moja vile ilikuwa imeshika na hasira.
Kwa alikuwa amekula yote yote nini yote half alikuwa ameka kwa mdomo. Unajua kuna vile sisi tuko tuna kale ka half tuko tuna kafinya hiyo.
Kanakuwa kanakujua slice moja.
Inakuwa.
Sasa hebu niambie buda mtu and then umeshindwa kufanya hiyo kazi.
Isema forward match.
Hey, isema forward match umeshi. Alafu usahau wanafikanga before ceremony.
Before. Like a week before. Yani a week,
Sasa hebu niambie for one week jo alafu unakuja unapatiwa mkate na soda.
Ametishia na inchi jo. Unajua ta mtaa. Mtaa ataka rudi. Mtaani. Alafu mimi wana like I'm trying to get into a mind of karao regular or your base.
Atarudi.
Zi unajua kuna kuanga na wale makarao wenye wako station. Si hizi ilikuwa Masinde Muliro.
Yeah.
Kuna raya zinakuanga patro makarao tu wa kawaida nakuanga tu huko na yenye maybe kuna base yenye iko karibu na hapo. Of course unajua pa wako invited but wako in charge of usalama Israel.
Au walikuwa nakula fiti kuliko hiyo Israel. Walikuwa nakula fiti
mimi na ni kama uchongo wangu.
Of course kama kuna veteran hapo mwenye ashakuanzia Obako na Onyato niko sure yo aki ya Mungu nakwambia nimesave viongozi ya hii Kenya. Nimesave chini ya kibaki, nimesave chini. Lakini sijawahi kupewa mkate. Siku ya sherehe.
Hata hivyo.
Wasejo. Next itakuwa when? Jamhuri de.
Next inakuanga Jamhuri.
Kutakuwa na kesi.
No, cause nini? Nilisikia kuna mseli alikuwa ni show. Like the same same. Troops and the your lineup ndio inakaa kutumika nini ndio inakaa kutumika watakata. Pia nini
watakata
cause wanaanga like is so unajapata hizi raya like for 6 months like for 6 months kazi yao imekuwa tu ni rehearse for that rehearse for that so unapata these guys are still ndio kwa lineup tena alafu na mbonga sile alafu unajua kuna zile budget tu hazichange
bas
Nambu wezi tuliona mkata di. Soda ni stoni. Wajua stoni na kuanga chungu. Kile seme kananga. Ni watu wa mjengo.
Alafu inakuanga ya kini ni kina kuanga kina jaa.
Tanga hizi.
Bas. Kina kuchaza manzee bako kimaliza soda. Kina ka like 20 minutes kama kija. Watakata. Mina kisho Jamhuri de. Jamhuri de itakuwa ni kulazimishwa. Takwa kwechu nakumbuka huko katika kuariti. Stai kuenda. Ni mtu akubatia sota mimi. Chukweni kipichumba aende mimi nimekuambia sasa. Raise the ngoa. Kutakuwa na Goslow. kutakuwa na ghost.
Jumi wana like is it a police wana kuangani like who represent the forces?
Kuna kuangana masoja, kuna kuangana makarao.
Makarao wa kawaida.
Lazima kuwe na vikosi zote.
Mm.
Lazima vikosi zote. Unajua kuna vikosi mingi sana.
Mm.
Kuna anti-stock theft,
kuna
regular, kuna AP, kuna sijui nani kikosi gani.
Na siku hizi wakati lap.
Ama
dog unit. Unajua kitambo alikuwa na?
Hii ya juzi sikuona.
No, off late. Sikucheki dogs unit. Unajua kuna wanya?
Bas. Na hizo ndio vitu zilikuwa zinanibamba unajua tukiwa watu hoi hizo ndio zilikuwa zinaba
Machaman Shepherd
raya za mwisho unajua zinakuanga gani
God life
zi guess raya za mwisho
GSC.
Mwisho kabisa kwa zi si raya za sped raya za sped
NYS
kikosi cha vijana wakitaifa
vijana barubaru.
Wanaingia na vijiko mtu wanaingia gana maspeed. Hata wajui kumatch. Wajafundisho kumatch. Wanagongana magoti. Mini likuwa najua kutoka kitambo. Nikisikia tu. Kuna kugana raya mbili za mwisho. Wacha na mwisho. Sasa nimepata line up vizuri. Kuna kikosi cha wazima moto.
Oh, fire.
Kikosi cha... NYS. Hata fire brigade iko before NYS. Ukisikia tu hao ni wana moto unajisikia tunaenda kumalizi
dudes of fire.
Aisa our dudes. our young brothers.
These are your patriots, compatriots.
Wanaingia na vijiko. Kikosi cha vijana wa kitaifa kinachojulikana kama NYS. Yampigia saluti baba wa taifa. Wanachurejoga wana change.
Unajua pale eyes right. Tunajua mlango eyes right unajua mla.
Oh mna wewe.
Yeah.
Oh hiyo ndio waga yuko kwa Portugal.
Yeah, alafu mnampatia salute. Sasa una salute aje msioni umeshika kijiko.
Eh? Sina kijiko.
Ninasema unajosa si wameweka hapo. Sasa kijiko.
Si wanaweka hii.
Ni unasema it is rising ile zimepita na hivi. Atile. Kuna the bomb squad, terror squad. Alafu kuna spread juu.
I think
aundi walikuwa kwanza kuzusha hiyo lineup.
By the way, aundi walikuwa kwanza na aundi walifurahia hii soda na
yeah.
Na bread.
Because
wajia kuna kitu wamedu.
Mm.
Hizi raya zingine ziko in charge ya security ya hiyo area. Wajia bado wako in charge ya security ya hiyo area.
Yeah. Yeah.
And then sasa kuna raya zile unasema. Sasa zile jurisdiction huko inje. Unajua in case kuna tudingo dingo. But awa mambanga wako mpaka uniform.
Yeah.
Wamechenchiwa kuonesho it's a special day.
That's special day.
Waendagi na zao za patrol.
Kuna zile zao ni ceremonial. Sijui vile inaitangwa but wako nayo.
Alafu sasa usisahau kuna kikosi moja yenye ukiwapatia soda umewaua. Hii inaitwa police band. Sijui kwa una au ndo wagawana.
Hebu
ni mbese ume blow hiyo stuff. Unajua ku blow hiyo kitu mtu wangu. Unajua kupuliza hiyo kitu ni more fire.
Kwanza ile base
alafu je hiyo squad haibadilikagi
pa 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 ra pa ra pa pa ra pa 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 alafu dungwe festive.
Mtu wangu hebu niambie umetoka kumshika hiyo alafu umekuja umepewa soda ya stone jo uko la Hii tumesikia ni tisat. Chakula inakucha, hii ni tisat. Hiyo siyo tisat. Hiyo ni chakula ile Ruta amewapatia. Sasa mruti mfanye raundi ingine mocha. Wakati hii muimbe Maroon Commandos. Unajua naimba
tule zilizopendwa. Kama ni to praises. Upande. Hiyo ngoma ijaikosa kwa lineup.
Na tawala pia
ijaikosa. Tawala
genya.
Genya kipenzi.
So unapata kuna ile raya wa game hang
drum.
I think mwafu ndio alikuwa hiyo raya. Start. Okay. alafu na hizo raya zinapiga raundi kama mbili kama sijakosea. Wanakujaga wanapiga ngoma raundi
ya kwanza. Na wanzi nini? Awanzi nini? Awanzi grau.
Awanzi huko nje.
Awanzi huko kwa kambi kwa tao.
And then unakuja unapoa mkate nusu kidogo half bread yo mango police bantu mko pande gani nyinyi ndio mnahitajika kwa wewe mbote mkula haraka mruti pale rais anangoja ndio wako aje tumalize hata kama ni madharao lakini waje tumalize aleja
evil mwanzo lazima upulize
upulize but hiyo kupatia makarao bread
hawa nafaa special cater hawa nafaa hata sare yao ingine hawa ingine unajoni kumati
hawa police band wanakuanga na wea
yeah cause hata by then kwa mesao hizi raya utembea kama zimeshika equipment
hee ni hivo
juu unajua ukitembea kama unafanya kitu unakuanga very hard ni kama even football unajua ukitembea kitu utachoka haraka unajua ukitembea alafu ile breath yenye unafaa ku preserve ni una blow out.
Alafu mpo ile trumpet unajua kuna kuna ile moja big
ile inatoka. Hadi inatokeleza huko nyuma.
Anakuwa ameishiki hapo. Alafu unajua lazima upigie rezo salute. Unajua lazima ugeuke. Unageuka. Aje Mungu roto unaweza kutufanya hivi. Unaendelea dawa la genya.
Ai. Zarayaju.
But kama walipatia band bread manzi waliwakosea. Yeah. Because mimi najua hiyo bread. Mimi unaja sitasema nishapuliza tu balloon. Nikasikia vile mtu usikia.
Kwanza kale ka balloon unajua kulikuwa na ile chat sio kama ushaenda nini around festivals December
na imezea
kwa shop
na imezea ile unachukua ka sticker and then kale umechukua ndio unapewa
kubwa sio ile kwa mwenye duka
kubwa ilikuwa namba 31 sitaja sahau in my life wacha nikwambie
number 1 ilikuwa kadogo
kubwa number 1 kalikuwa kadogo
hata kapulizi
buda
kwa kakondule
number 31 ilikuwa big ime hang baka kwa number so kuna siku nimetumia 15 bob buda hiyo sitakuja kusa ndio maana hiyo number 31 nakumbuka gabaka leo namwambia hapana chukua ni gware kingine na gware jo natoa ngumu toka na balloon 15 dogo zote jo mpaka namwambia kwani kuna system ya kupata hii kubwa
alikonga sasa rapture unaenda pale kwa nini unaenda kudai kupuliza hiyo kitu na mko kwa kitabu cha deni hata mfanyi shopkeeper apumue.
Manze ni serious. Ni serious. So naelewa kupuliza kutoka my days za kupuliza balloon.
Yeah.
Naelewa mtu amepuliza trumpet at least food. At least hata kama mtu ampatia
kiroma ceremony.
Kiroma. Ile itakuwa pale kwa diocese ya Urezo at least ndio wape.
Hata hizi raya zikawa company for nini? State lunch. Hakuna nini. Mimi sioni kuwa na noma yote. Sports.
Bet on sports with LimeBet.
Of course, makara we didn't think kuna kula hivyo. Home of the free. Land of the brave.
No.
Mchikira ya zina scram for food.
Niliona manze.
Minnesota. Niko ni Minnesota.
Niyo area. Mwafa kwa hiyo area mako area.
Mwafa mechore hiyo area.
Wamechore hiyo area.
Likuwa live.
Hiyo area manze.
Reza Minnesota yikuwa na zama. Hiyo mwafa. Mwacharifu kuinvita ukuji. Mwafa mechore hatu wa Minnesota.
Manze watu wa Minnesota ni nini mnaibisha taifu. Niliona lori.
Niko like.
Juu na juu hizo form juu hizo form nimesikiza kwa hip hop nimesikia pia kwa comedy nikasikia US ukisota kuna chakula cha bure so nafikiria niyo ndio chakula yenye niyo ilikuwa hiyo food si ndio ai mtu wangu
food ya truck jo
mtu wangu yeah. Jo,
ile fudi ya wewe utawesi wa hii mtaa
si wa hii mtaa basi unajua hiyo unajua anajitafutia beef na maniga
alafu nani alikuwa amepost sijui ni Gaido ama nani have you seen
yeah, ni Gaido
have you seen your relatives Gaido
have you seen your relatives in Minnesota begging food mtu wangu hiyo anajitafutia beef na maniga juu hiyo ndio dish yani ya wale maniga wa Minnesota so atakuwa hawezi toka Afrika mahali kuna msosi tena ukuje
mahali unaweza hunt
mtu wangu ataanza usabu this African dudes bro yeah. We need to handle this African wataanza kudeal na hizi raya because hiyo ni food tu ile niko sure tu ni mablacks ndio waga wameitege waja mablacks wako armed sio yeah. Wako na maguns
yeah. Yeah.
Mm. Wataka nyambisha moja mtu wangu mbele ya lori
get out of here this is my truck I said they must track. Yeah. So, but mimi nikakuwa nikakuwa raya state. Alafu unajua of course raya mobs are state na zinaweza relate na sisi ni Israel waga every weekend ni black tax. Sijui kuna mshemania sijui ya nani, kuna rorasha sijui ya nani, school fees whatever. Mimi naona tu kwa FB. Relocated to Minnesota. started working in Minnesota.
Started working in Minnesota. Ukorada pia hao mbaya. Ukionada ya imemove huko pia unaifollow.
Alafu unajuaka nini breadwinner, nini maju. Unajua hata anakuanga kwa maombi.
Ah, hiyo ni guarantee. Hiyo ni guarantee. Na usipo muombea, hiyo ni beef.
Ni beef. Yeah, yeah. Kama anakuanga ameka nini? Anakuanga ameka pale kwa picha. Mungu Baba pia tunakumbuka rapture. Najua vile maisha Minnesota. Inampeleka Mungu nakwambia. Kama ulipatia watoto wako jangwani chakula.
Mkumbuke akiwa kule Marekani. Tunakuomba umlinde. Tunaelewa maisha ya kule Marekani si marahisi. Lakini Mungu Baba, mtoto wetu Rogers. Alafu unajua kuambia kwa simu anakuambiaga. Unajua unakumbuka bado tunakuombea?
Tunaombea. Mimi nangoja New York. Juu raya za ziko majuu pia ni dudes of fire.
Kwa hivyo raya za Kenya
usha notice wasi wa majua na samanga nye kujani muone vile ni kubaya hii li wabamba kuna rada niliona ikipose umenipata umenipata wacha waone wacha waone
alikuwa na pose na nini
alikuwa
na pose na
si walikuwa na of course alikuwa na nini walikuwa na pose wanasema walikuwa na joke wanasema wacha waone even if okuko Nuchisa for them, sisi ni utunona, it's bad. But for them, ni at least somebody ali highlight. Because izi raya ni kwa shua. Siyati ni dishi hawana. That is 100%. Hajakosa dishi. But unajua pale ni, you just, unajua izi raya za Kenya zimeenda kubwak. So kipata, place anaweza save on food. Alafu track ime pull up. Kwa nini usipange line?
Buda pia mimi napanga.
Yeah.
Ninge kwa sasa Minnesota. Mzee wangu hiyo truck mimi ndo nasimamisha. Niko what's up bro? What's up bro? What's up bro? It's been 4 days no boy. Food bro.
Si boy rap cheese.
Is your boy. You know me bro, you know.
Come on man.
Mzee wangu naweza kuwa nazusha. You know my African brothers bro. Mzee, ai. Mimi jo, ati wakua ati hiyo kiroma, kwa wasianze kupeana hapa Kenya jo.
We meow. We meow.
Mimi, sahi nacheka. Lakini kwa huko Minnesota, weka ukijua mini kikamuko, mimi ndio ndakuwa number one. Kwanza yora ya kugawa, nilikuwa nisha yona. Ambia, what's up bro? You say you don't know me, bro. You don't know me, bro. Just pass the chicken, bro. mtu wangu anaingiza accent zile mbaya.
Past and wet.
Eh. Na nafikiria mwafa jaenda huko because anaingizia anaweza kuwa tempted, unajua?
Mm.
Anaweza kuwa tempted. Hizi raya zinapewa kwani what's up?
Wapi tacheke bag yake?
Wacha tacheke. Alikuwa kama iko na kuku mzee.
Sema kale lakini kali defrost kwa njia lakini mara yake kwa sawa. Sika kwa sawa aka.
Ai ai ai.
You have a strong sense of smell. Sioni. Ni kama
ai ai ai.
Ni zeni skumbili.
Sisi wote.
Mimi naona like it's something. Inangoja raya. Raya za Dallas pia utaona hiyo track.
Mimi na Dallas pia wanachoma na hiyo food kweli.
No, mimi na soda tu. Mimi na sama like. Utaona state zingine wame state zingine unaona wametumia kwa track na nini. Cause ina save a lot of explanation.
Ah.
Cause ina kuanga hard from siyote ya kwa majuu.
Eh.
Ati ya mesota.
Aye.
Yeah.
Mtu wangu, mii sioni aja. Hata gaidhi wajaribu kutulia. Sioni aja ya kuchekelea Mkenya mwenye na.
Yeah. Juizo raya zikuenda hapo. Just trying to fight poverty.
Eh. Ni hizi ni raya zenye zinajua maana ya.
Yeah.
Food.
Mm.
Unajua wale maniga huko US.
Mm.
Okay. I'm just cold, brah. I don't want no free food, brah. So raya za Kenya ziko, wanapewa chakula ya bure. Na wanakata. Hiyo lori imekuja hapa mara tatu, ndio wao kuanza. Because wa Kenya ni wale wale. Hao kuanza ati once ati wote. Walianza Mkenya mmoja kwanza anaenda. Hiyo lori ya chakula imekuja hapa. Wamenipe. Mkenya anasema akakuja na Mkenya.
Wanakuja saa ngapi? Tuesday saa sita.
Wakakuja raya kama tatu.
Wakaambia
raya zingine. Sisi hatujanunua chakula siku mbili. Raya ziko, hamjanunua? Ni nini? Ile lori inakujaga hapa. Angalia ndio wale pale akina 50 cent wamekata. So ndio wakuja wakue jeshi kubwa hivo. Niko sure, unajua wa Kenya sisi ni matrendsetter. Next time kutakuwa na raya za Nigeria. Raya za TZ. And then tutaanza civil war huko tu Minnesota.
Juu raya za Minnesota hata zikiri. Ya outside. Inaingia ati kinge tu ya street. I think wa Kenya, my idea is. I think wa Kenya wanakuanga ni kama wako kwa street moja. I think hiyo lori kinge tu ya street.
Wanajijazia.
Ikikata tu kona hivi narudikiwa hivi.
niko shua baka wanajuaga because unajua hao ni majama wanajua ma accent wanaweza sikiza wajue si black wa huku hivi. Niko shua kipigio kona hiyo kona ya wa Kenya.
You talking funny bro.
Lazima waambie jamaa huko nyuma unajua kuna dere na kuna donda huko nyuma. We heading to Africa bro. Africa. Minnesota Africa. You know how many chickens you got back there. Because kama kuna moja likuwa taka kupeleka home, ujui itabaki. Raya za Kenya zitachukua kila kitu.
Kila kitu. Kuna,
hata sure. Kama ni kuku moja, raya zitachukua nene. Wewe unajua tabia zetu wa Kenya.
Si itatufikisha Christmas.
Nene.
Nene.
Mimi nisha kwa saga mchele juu wa mother wameficha kwa Kiondo. Kwa wedo. Na mindo likuwa MC. Mindo likuwa MC. Ilibidi raya juni wa sapele. Ilibidi raya yei waambie. Bene keti gai we. Utaimo share. Wakato wa mchele kwa.
MC tali ya raya.
Mwaze juni kwa sijakuli yora eka jam. Because mi sijakula aji. And then. Viondo mtuwa. Wa mother juni wa hale. Viondo zimepangwa pale kama mbao. Zote zimeshona. Zimefunikwa na hii. Hii foil inakuanga juu ya silver. Imefunika mtu wangu yora hili kwenye kasema. Ye, nike.
Na kwa hini ulikuwa, we ilikuwa after ama. Ama ulikuwa na MC kwa wana.
Zi, pale wali niambia, nitangaze. Sahi ndiyo saa ya kero. Ya kutakuwa na bada. So zile raya zilisaviwa vile walimaliza wakachukua hiyo kero maingine waka. Wakayaka kwa mabag. Unaona, waka assume. Sorry, mekani.
Announce, ana-announce nja.
Bada. Sasa, mina ambia bro, hiyo raya inaoa. Mina enda kukula na ambua kuna chakula. Sasa ni madhara
gani? Master of ceremony.
Eh, master of ceremony.
This is an ceremony.
Kuna raya fulani msafiri na vidatu hapo mtiaji. Hey, ili yashiki ya doa, hey, marekele ili yo, hey. Hiyo raike anana huko nyuma kitchen. Hey, reke nyo. Buda kuangali hizo viondo. Hey, wamadha wana uruma. Waliko mbeba food karibu yote. Jwa wana uruma mzee. Wana uruma kama kuna watu wajasosi. Waliko mbeba. Kuna madha alikuwa mejeza kiondo ile. Ile big. Ameka mukimo. Ameka mchele. Ameka mjiju soup. Hii nini stew.
Na afadhali ya kosa kudish.
Eh?
Afadhali ya kosa kudish.
Alikula moto vile.
Afadhali ya kosa kudish lakini ya ndana. Talking about food trucks kwa nini kwa rodi. Nchaki truck yenye. Ilikuwa imebeba gas. Earlier last week. Sides outering.
Yeah.
Ikabidi ime explode. Na it's kumekuwa na kitu zile hizi vitu zimekuwa they are recurring now. These tulicheki vile ili happen. Hizi sides za nini? Niamba. Yeah, sai kwa rodi. You know, we just thought they are being stored vibaya. Stand there now they are being ferried vibaya. But kuna kitu moja, of course, kwa wale wasi wote waliathiriwa. Kwa that accident, we send our nini.
Condolences. Kuna mtu wali dead ama?
No, we are with them. Our heart goes out to them. Sijui kama kulikuwa na sorry saka. But niliona msi mmoja anatembea alafu. Unajua sasa hiyo moto ya gas inakuanga ni ngori cause. Ni.
Yeah.
Ni mahali hiko, ni airborne. So ina kujanga kama ime tamba. Alafu unajua kama ime soak kwa nini, garment. Kwa kama kuna heavy garment. Unajua ina choma tu. Yeah, so ni, our heart goes to those guys. But my senses go to Raya Flani Licheki. Mati, I didn't see the end result. So kuna hiyo moshi, like unaona ni gas sasa ime leak kwa all of alafu. Kuna niso ilikuwa hapa alafu dere bado nangangana kui reverse. I'm not that smart but kama heri iko na gas tushambua kitamu liko naambiwa kama umeona gas imeliko kama umenusa gas imeliko kijani alafu ende kuwasha kuwasha steamer sometime kuna toka ngeo spark
to spark.
That's enough. That's enough. Because si ati lazima ati washe moto, sijui nini alafu. Flame. Inakuwa highly flammable. Ika spark tu.
Kana lipua.
Yes. Mista ikujua. I don't know. Kama uki ignite ndai. I don't know. Kama ni gari mzee kwanza. Unacho kuna hizi gari. Sparks ni flare na nini na nini. Na nikuwa na Kenya wanakuanga drone to danger. Saini leo na China, by the China, wama improvise. Ulikumetaja watu wa firefighters, dudes of Nari. Sahi, China walikuwa na test, hizi ma drones. Kukuwa na fire, hizo nizo wanatuma. Because zineza, they don't even need to use a ladder. So wanaenda wala.
Zinakuja zinamwaga waba kapsa.
Yeah, zina nini.
China wanakuwa gatu mbele.
Kwa attach na hizo pipes. Wakenya tukisikia tu mlipuko fulani. That's our chance. Kwa hivyo nafikiria tuko drone to danger.
Si unajua danger inakuanga ni nini? Wasi wanakuanga wanaiquate na success. Kulingana na vile mimi najua na zile story nimesikia na pia vile nimesikia dudes mingi zenye zimesota zinaongea inakuanga ni success. Jura ya mingi inakuanga hey, unaona sasa ile watu wanakimbia namna hii? Ndiyo unapata kama mtu ameangusha briefcase ya pesa. Usitokange tu haraka hivyo. Unapata raya. Kunachomeka. Nakumbuka hii time kulikuwa na bomb blast tao. Watu wanahepa wakitoka tao. Na kuna raya zinahepa zikirudi.
Zikirudi basi.
Tao. Nini naendelea huko nyuma? Nini naendelea? So wanaenda huko. Wanata. No, wanata kusakanya. Kwa hizo madebris wa. Hata kipata hata kama niki.
Hata collapsed building. Kuna jayi kuna raya.
zinakujaga zinapanda juu na building bado ina collapse. Mm. Nakubali kuna raya chini sawa. Mm. So wanaanza kutafuta mawaya. Kwanza nimeona kuna raya zimepigia Ruto asanti, raya za slums. Mm. Yeah, kuna video TikTok nimeona. Mm. Because zinalia Ruto akibomoa makeja. You say keja zinabomolewa riparian. Mm. Lands. Hizo raya zinasanya mabati. Mm.
No, yeah.
So zilikuwa well, napigia well. Ruto asanti. Ruto tena! Mm. Wewe ndio unatujenga! Tena! Alafu zao wako tei. Wako tei. Wameiba mabati mzee. Kwa slums. Yeah. Kuna raya uko nyuma bado inazikunja tu. Ile nyingine iko na phone hapo mbele. Ruto tena! Wewe ndio unaelewa! Ume ni kusanya wanasanya mzee. Mm. Mm. So Wakenya wengi wanapenda danger sababu ya hiyo. Mm. Wanaona katua taiba.
Yeah,
yeah. Wanaona katua yani kutakuwa na something. Mm. Mm.
Kutakuwa there's something
na
something to salvage.
Yeah, there's something to salvage.
Mm. Unajua hata kuko kamechomeka sana.
Mm. Akajichomeka hivyo. Mm. Comp unapata computer kinatolea nishwo kinavutana.
Sana sana hizi vitu za plumbing. Taps. Yeah, wires za steamer. Mm.
Mm-hmm. Ma pipes tuseme tu steel. Yeah. Machuma, unajua ni machoko. Mm. Machuma ni expire.
Yeah.
Yeah, chuma kilo moja I think ni 10 bob. Unaweza yeah. kukosea. 10 bob kama mbao. Mm. So ukipata kilo zake 30. Mm. Sio na yapo.
Yeah. Unapata kama kuna razi chota mafuta. But unaona sasa Kenya kuwa na trend moja. Mm. You and nini unapata hii kitu inaenda ikijirudia. Mm. Inaenda ikijirudia. Mm. Sasa no we've had two fire incidences. Mm. I'm not calling the void na nini. Uh-huh. But ile nikumbusha stories za Sachangwan. Mm. Zinaenda likachota mafuta zikaenda nayo. So in case anikuacha tu like in case unaona like kuna place kitu imeleak kana kunukia. Mm. Nikwambia tu just be precautious. Mm. Yeah.
Stay away. Mm. Juu Kenya wajali. Mm. Wanzi yonye unasema mafuta sa Changwani.
Yeah.
Ikidunda tena bado wataenda na mtungi.
Wataenda tu.
Mm. Wataenda na mtungi. Mm. Na unapata kuna raya mbaka ndani ya hiyo tank.
Mm. Mm.
Kuna raya ndani. Si ati inje. Kuna raya yiko ndani. Leta mitungi wewe nini wewe muna apoteza wakati. Leteni mitungi. Raya inazidiku ni kama yesa ndia na savu. Unaona?
Ndio anachota.
Eh, and then kuna raya fulani. Unajua sana sana hata wale watu uchoma. Unapata gam maybe ni cheese.
Mm.
Eh. Mm. Kuna cheese yanavuta tu fake yako like nini hizo raya zinadu.
Mm.
Sio jo machizi vile wanapenda ku smoke vitu, kukula vitu. Yeah. Unajua?
Mm.
Machizi wanapenda tu moto. Wanaota moto somewhere. Wamekuja tu na kuna kuni ya moto.
Mm.
Mm. And then kukilipuka naona ni kama movie. Mm. Unajua ni fiat.
Unajua ile kitu watuliza usiku ni moto. Sasa wao washa moto na wanadoze.
Oh, wanadoze. So akikama naona hapa sinaweza washa moto. Mm. Anapiga tu mahesabu. Unajua most of them mama labda ni choko.
Mm.
Anavuta gum.
Yeah.
Yes, unajua nini gum si kama hizo steam zingine.
Mm.
Inafanyanga mind inakuwa very very slow.
Mm.
Azinata hii kikombe. Mm. Unaweza iona but kabla ujue ni kikombe inaweza kutake like 5 minutes. Mm. Unapata ngizo raya ziko ni kayasi. Mm. Ni kayasi. Mwingine naye anakataa. Si yeye. Ujewe na hizo raya za kawaida zinakuanga slow mbaya.
Ni maana nakuanga mezubana ngunia hapa.
Nakuanga mezubana ngunia. Mm. Hata madogi upenda kuwagurumia ndio warudi rada.
Tukibonga about Dudes of Nari pia. Yeah. Kuna Dudes of Nari tulikuwa tumebonga jana yake tukasema yeah. Talk about it.
Yes.
Mr. Oscar Sudi amekuwa acquitted. Yeah. Mm. Kwa zile nini charges zilikuwa brought against kuma that ako credentials zake ziko at par to qualification to be a city member of parliament. Mm. Of course he must be a degree holder.
Mm-hmm.
Mm. Of course hizo zilitupiliwa mbali na nikumaanisha he's rightfully in the august house
akona barua
ako na barua
za shule, wacha tuseme za shule,
za shule.
Unajua kupeleka huko tini sababu una certificate za chuo. Unajua hiyo hiyo ni aibu kwanza. Tuanzie tu hapo. Tukuulize, unajua watu wako na ngori mingi huko tini. Kila saa unatuambia eh, manzee jo sitatokea, iko nini manzee jo, leo ni hearing. Unakuuliza ngori ndio unasema ah, sile certificate yangu ya form 4 unasema ni fake. Unajua kama tu fani wewe kwenda kupeleka kotini bila nini. Na nilikuwa naangalia nikaona hiyo rene inaitwa Sudi ikifanya swearing in. Unajua kuna ile tunaweza sema unaonewa. Uko na makaratasi?
Kuna raya mbili zili struggle. Na of course yeye nimeona Jagwa pia.
Jagwa pia hajaenda chuo.
Jagwa li struggle.
Ali struggle na kusoma hiyo paper.
In maiden speech.
So hiyo ya Sudi our need evidencing. Hiyo video akisema
hiyo siku ya kwanza ni nafaa kutestiwa nayo.
Sutu. Aska.
Hata jina yake
ajui kusoma. Sutu. Excuse me, spill out man, nimekosea. Sutu. Lakini mali linibamba ni hapo kwa mwisho, hapo mwisho. Ewe Mungu, unisalimie. Ewe Mungu, unisalimie. Unajilinikumbusha nani? Nilikumbusha msee mmoja sitaja forget in my life, alikuwa anaitwa Kalembe Ndile.
Oh!
Unakumbuka Kalembe Ndile?
Ule wa tip tip.
Eh. Hiyo raya. Hiyo time sasa na hapa kila mtu alikuwa anaona TV. Hiyo time TV ilikuwa the big thing. Hakuna social media, hakuna anything else unaangalia. Hiyo raya unajiona kwa imeanza I and Thiong'o. Raya zilipewa leta hiyo.
Solemnly swear.
I swear. Aje alianzaje? One Kalembe Ndile.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.